moodaya hadalkaaga maqla harawiya sayla banuuday dadheele kaaga tumaya askaygan ku moodaya hadalkaaga maqla harawiya sayla banuuday dadheele kaaga tumaya
Askaygan ku moodaya hadalkaaga maqla harawiya Doble y Musiki Mohamed Krama, Studio Krama London.